twice.
Mukama nsaba, 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 sonyiwe bibi. Buli kadde nyonoonanga, sonyiwe bibi. Sonyiwe bibi. Muliwana nsaba, 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 sonyiwe bibi. Tuli bana nno b'abantu, sonyiwe bibi. Sonyiwe bibi. Ebyekiyaayi tebinyumira, kulimba n'obwenzi tebinkuba, obujja n'enkwe tebinfunira, nsaba nzira wakaaye. Sonyiwe bibi. Ebyasitaani tebinyumira, zumwenge ne sada sibyagala, ennugu yantama kunama kwantama, nsaba nzira wakaaye. Sonyiwe bibi. Mukama nsaba, 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 sonyiwe bibi. Buli kadde nyonoonanga, sonyiwe bibi. Sonyiwe bibi. Muliwana nsaba, 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 sonyiwe bibi. Tuli bana nno b'abantu, sonyiwe bibi. Tonda yomu, kala ya buladi yemu, tuseye ya museno yemu, giroga mbonja gala. Sonyiwe bibi, buli kadde nyonoonanga, sonyiwe bibi. Sonyiwe bibi. Sonyiwe bibi.